sibhekene nazo. Ugama bongasaphila, khawuvula umnyango mina ndingene. Lokho ngishawutile vula sithethe, ngoba ziningi izinkinga sibhekene nazo. Ugama bongasaphila.
Ba 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 ra ba ba ba.